Yahaya sura go aya chapande didi e jewe nai yaki chapande tati e nai karori alla gada dum wadi defini Yahaya yi Yesu e waroya to mudum o wi'i ra karori alla ittandi hakke duniyaru o do mako metainomi de bimi goddo e wara gada am o buri yam mangu gam e modon ko mi danye min e hore am mi andamo amma mi wari e mi wadira baptisma e ndiyam gam o wanginane himbe Israila sai Yahaya hokki cheda wi'i mi yi'i ruhu alla e jippoyo daga dow bo fondu dum jodi do mako min e hore am mi andamo amma liloy doyam mi wadira baptisma e ndiyam wi'iyam neddo mo ngiida ruhu am jippoyake daga dow jodi do mako kanko on woni gadiraido baptisma e ruhu am don ma Yahaya wi'i mi yi'i dum mi cheedake kanko woni biddo alla bandiraabe am en nani no ardiibe yahudanko en ganni do anduki ko moy woni annabi Yahaya annabi Yahaya bo wanni gam andinabe ko moy woni annabi Isa gam kambe e be kammino annabi Yahaya woni annabi Isa mo alla liloyi amma annabi Yahaya wiibe en jairi na kanko woni annabi Isa o wi'i annabi Isa e waroya gada am o buri yam mangu annabi Yahaya maunini annabi Isa o jabai mangu ko tettungal annabi Isa enen modibbe ko Allah yidi gaden wondon teddinen Allah der ekitinol meden teddinen Allah der waju meden teddinen Allah der kugal gal o hokki en to gaden yimbe gada ka teddinki en bo Allah Allah yida non se ekitoden ngikku lestinki hore diga annabi Yahaya annabi Yahaya maunini annabi Isa der kugal mudum o wi goddo wato annabi Isa e waroya gadam o buri yam mangu gam e modon ko mi danye bononno nanden annabi Isa kanko woni walde Alla ko kaynde yonki e mo wandi e Alla diga ko duniyaru tage annabi Yahaya gado baptisma e andi dum gam no o wi yahudanko en annabi Isa e don kuma annabi Yahaya danye do to janguden en nani nde fini se annabi Yahaya yi annabi Isa wato Yesu almasihu e waroya to mudum se o wi'i ra karori Alla ittaindi hakke duniyaru Alla maudo jomu teddungal jomu bawde ra karori Alla no annabi Yahaya wanginiri annabi Isa to yahudanko en wondon o sappibe annabi Isa o wi'i ra karori Alla ittaindi hakke duniyaru fu karori Alla goddo yamai dume woni ma'ana dum wiki annabi Isa woni karori Alla to yahudanko en na dum fi kaidini dum de annabi Yahaya wi Yesu ko annabi Isa woni karori Alla gam e be andi kugal karori der dina mabbe e be andi daraja karori der dina mabbe Alla ekkitinibe wiki to na e rufuki kiyam bi adama hebata yafu e hakke to en jangi der deftere Ibraniyanko en sura jawenai aya chapande didi e didi en giay dum gam non Alla ekkitinibe no be kirsirta karori gam o yafanobe hakke mabbe barka iyam karori dufadam gam non yahudanko en ko nde nyalde der wuro seningo ko bo sududo are e be kirsa karori gam hebuki yafu e hakke de be nani annabi Isa woni din don karori ko caindi ko bo ittaindi hakke duniyaru fu hunde dun na dum fi kaydini dum to mabbe ko nde kambe e be kirsa karori der dina mabbe gam yafanaki yahudanko en tan hakke amma Alla yadake siriyake Yesu almasihu wato annabi Isa warti karori ittaindi hakke duniyaru fu na hakke yahudanko en tan dum bo e holla en iri kugal gal Alla siriyi annabi Isa wada der duniyaru ndu wato Alla e hore mudum siriyi annabi Isa mayi rufi iyam mudum gam yafanaki yimbe duniyaru fu hakke wato annabi Isa hokki yonki mudum gam o hisna yonkiji bi adama diga hakke e kita Alla gareka nyalde jango gam non fu koli do annabi Isa mayi do gafangal mayi gam hakke mudum den tubi jabi annabi Isa woni kisno mudum diga hakke mudum seko wala o heba yafu ye hakke e laawol annabi Isa Allah hisnirta yimɓe diga hakke mu'en e kiita muɗum garayka nder hiite jahannama yaaruki ɓe aljanna ko nder wuro maako. Gam non bandiraawo am, ko a faama ummoye woni annabi Isa? Useni emi toroma ɗawtu nyumuki dow ko ummoye woni annabi Isa. Ɗo'o Allah wangini e njayri wiki annabi Isa woni karoori maako ndi o shiryi gam ittanki duniyaaru fuu hakke. Bandiraawo am annanayɗo, kiila ko nde hitaande nder lewru lahiya alaho, nda habaru belɗum gam maaɗa, lahaaki horanaaki ma kadi gam Allah yaadake shiryake karoori muɗum gam lahanaaki ma. Ɗum bo ɗum shiri Allah e hoore muɗum gam hisnuki duniyaaru fuu diga hakke. Taa jaɓii ko Allah siriyi a siwtake, a hisi, amma taa jaɓaay a nyamray yeeso e hilsuki karoori koo nde hitaande har maaya a heɓataa yaafuye hakke gam a wanyii ko Allah e hoore muɗum siriyi. Gam non bandiraawo am, useni jaɓu kisndam Allah, jaɓu yaafuye Allah barka hoolaaki annabi Isa. Gam taa jaɓaay ko Allah siryaniima, taa jaɓaay ko Allah waɗi gam maaɗa, ko ngaɗataa fuu gam hoore maaɗa ɗum torra ɓaleha, ɗum majjere bo e halkere. Gam non bandiraawo am, useni nyumu dow ko Allah wi'atama nder wolde muɗum ɗo'o dow ko ummoye woni annabi Isa. Emi do'o Allah hokkete faamu gam paama jaɓaa goonga Allah, jaɓaa shiri Allah ko taskaram Allah gam hisnuki ma diga hakke maaɗa. Min kam mi jaɓi Yeesu woni karoori Allah ittanay ndiyam hakke am e laawol mayde maako dow gaafangal e ummaaki maako diga mayde. Anna a jaɓii ko Allah siryaniima? A jaɓii kisndam ɗan Allah siryaniima e hoore muɗum? Hiila nde ɗuɗɗum a nana habaru ko bo a nana innde annabi Isa, amma a annda kuugal maako. Gam non hannde ɗo'o Allah e holluma ko ummoye woni annabi Isa e kuugal maako nder yonki maaɗa. Annabi Yahaya wangini e njayri ko ummoye woni annabi Isa e kuugal maako, bo nonno Allah umrimo. Yahaya wii, nden no mi anndanomo, amma liloyɗoyam waato Allah mi waɗira baptisma e ndiyam wi'iyam, neɗɗo mo ngiiɗaa ruuhu am jippoyake daga dow jooɗii dow maako, kanko woni gaɗirayɗo baptisma e ruuhu am. Ɗon ma Yahaya wi'i, mi yi'ii ɗum mi ceedake kanko woni ɓiɗɗo Allah, kanko bo woni kisnoo duuniyaaru diga hakke. Raa ko annabiijo Allah wi'i dow annabi Isa, raa ko lilaaɗo Allah wi'i dow annabi Isa. Bandiraawo am nanayɗo, a jaɓii ko nanataa ɗum? Emi do'o Allah hokkuma faamu dow ɗum ko nanata. Nder yahudanko'en fuu gonɓe ɗon nani iri ceyda ɗum annabi Yahaya hokki dow annabi Isa, ɓe paami ko ummoye woni annabi Isa. Nder jangde meɗen nder aayaaje gonɗe Yeeso, en nanay ko yimɓe ngaɗi nde nani ceyda ɗum annabi Yahaya hokki dow annabi Isa. Amma an nanayɗo hannde, ɗume woni nyumo maaɗa dow ko nanɗa? A jaɓi shiri Allah gam hisnuki ma diga hakke maaɗa? Gam Allah shiryake karoori muɗum e hoore muɗum gam hisnuki duniyaaru fuu diga hakke. Fuu jaɓuɗo ko Allah waɗi, fuu jaɓuɗo kisndam Allah, hisay diga hakke muɗum e kiita Allah garayka nyalnde jaango. Amma mo jaɓaay tokki majjere e halkere halkay nder kiita Allah. Gam non bandiraawo am, nyumu dow ko nanta dow annabi Isa. Gam annabi Isa woni karoori Allah ittaindi hakke duniyaaru fuu. Emi do'o Allah hokkuma faamu dow ɗum ko nanata. Emi do'o Allah walluma keɓta goonga maako tokkoɗaaka bo bo nonno o yiɗi. Emi do'o Allah ɗawtanay en sirru faamuki ma ana ɗum nder ɓerɗe meɗen. Amin.